Well, I checked it in, what was it?
Na upiga mwingi sana na azia sumba sao Vienga vidari vemana na udamu damu Sasa niko mubachara ya tuende mujarabu Na funja upimia, na funja kibubu Na zima ngebe na ngenga na punzika gubu Chunzi rahongwe na taswa kwa ketu bubu Ngoma ya chezo paje wanademka wabububu Wanademka wabububu Nisha usoma mchezo Narudi nipsi nimetoka kwa nchelezo So mkitoka down kama mrenda na mterezo Oho, oho
Nipo kwenye mudi, nafanya kusudi Life ime change pana mambo gudi gudi Kutua ushinde life, don't look up Kwenye kusaka, don't get up
Zishike upendeze, ama nikupe ulegeze
Kutua ushinde life, don't look up Kwenye kusaka, don't get up
Najua memis kusikia nataja menu Kazi kwenyu, mtakura nini Kuna kibambara kitoka sato na rosti maini Mkia kongoro na supi ya urimi Vegetable Spanish, chicheliche mticha buaz Kore kore kibua taz, kudaji pweza ngiz Vimiminika juice ya stafferi mixa na nas Salad ya cabbage na mayonnaise Msoso buffet, hakuna size Supu ya firigis na mikate ya kutoast Kutoka Mombasa ukuta South Coast Oh ho ho
Nipo kwenye mudi, nafanya kusudi Life ime change bana mambo gudi gudi Kutua ushinde life, don't look up Kwenye kusaka, don't get up
Zishike upendeze, ama nikupe ulegeze
Kutua ushinde life, don't look up Kwenye kusaka, don't get up
Nangia super sabu, nangia super sabu Nendo kifoki shiti, namuwa bichi Nangia super sabu
Kwenye mudi, nafanya kusudi Life ime change bana mambo gudi gudi Kutua ushinde life, don't look up Kwenye kusaka, don't get up
Zishike upendeze, ama nikupe ulegeze
Kutua ushinde life, don't look up Kwenye kusaka, don't get up